Can this respond this one again? Again and again and again. Trifin, Zenko gala kufa. Zenko gala kufa. Trifin, you're my sweetie baby. Mwana mwana kubia activity mfa. Zenponya baby. Kila tembe boja kunzitam. Trifin, you're my sweetie baby. Mwana mwana kubia activity mfa. Zenponya baby. Kila tembe boja kunzitam. Trifin. Again and again, mwana mwalu ndwaza alaje, bay, you one of a kind. Mpulira bubinza siche tegela sweet, mkwata mpola, anytime bebo jakumenya, girl, lean over me. Mwana mwalu mado for you, try, try me baby. Baby girl shilo jakunzi tanze mfa, ndaga keya. Mpulira bubinza siche tegela, driving, you're my sweetie baby. Mwana mwalu kubia activity mfa. Zemponya baby. Kila tembe boja kunzita. Driving, you're my sweetie baby. Mwana mwalu kubia activity mfa. Zemponya baby. Kila tembe boja kunzita. Driving, on kubisa energy. Mwana mwalu mizapa na don zemfa. Tondeka baby. Njagala bibionzo siche tegela mfa. Don suwa baby. Love yo mkwane jakunzita.
Trifin.